Hata ukikodi tax nitalipa kambe. Leo uje tupige mikasa tucheze dance. Mekutana na mdogo wake mugi punk. Nikugeuze geuze kama samaki ukitaka show. Nikupakate nikupe jogo kibolibo. Chini ya kitovu limiteleza bovu. Tani ya jacuzzi tunakoga mapovu. Ulindi peke cha ulimbombo. Kata kama feni zidisha manjonjo. Wacha moto wake unola kikongo. Undo muda wako cheza na ikichombo.
Baby, you're my first love. And I love it. Need best super love. Need you got me. Babe, you're my first love. And I love it. Need best super love. Need you got me.
Baby get down, zungusha zungusha mpaka make sound. Kibidi nipoteze farm kwenye first round. Wajinga jinga tusha wapa sana stress town. Mano kiongelea kapo bora with the best now. Acha kusita baby come to my hotel. Na ile kitu tam tam tule wote. Hakuna boy atake farm cause I won't tell. You so sweet kitu iko tight and no smell. One knock knock wana mind ukinitadia. No kwanza naongeza kuwind ukiwasikia. Nasuka wako kidesign nazidisha gear. Wache tu wachonge kuna time wata disappear. Kata kata baby hadi nguvu zisha. Niniwe nyaka nyaka baby nombo ni datisha. Nibaki hapa hapa baby wengine wanipisha. Niwaone taka taka wakifuwa nitapiki.
Baby you're my first love. And I love it. Nipe super love. Nijigambe. Baby you're my first love. And I love it. Nipe super love. Nijigambe.
Nah.